ayi mukama omwoyo wange ayagala naye omubiri gwange munafu nyamba nnemu okusumagira newankubadde okukemebwa neyongere buziba mukolo kuyitibwa kwange
yesu onyamba nga be mbanga ngwa mukwano gwange nompanirira mumanyi gange nyinza ntya okutuuka eyo awatali gwe mukama onyamba nga we mbanga ngwa mukwano gwange nompanirira kubanga zangisobola ntya okutuuka eyo awatali gwe mukama labayo labayo zikiriza nkulopere amalale bikemo nobufuusa byefuze enseno ngenze ntyokutuuka wonjagala okukwata kwebyo byenjagaliza gamba kwokunesimisa ng'omuzaana wo lugendo lw'obwomu lukoya lutama lunyiza lukanga lutiisa lweraliikiriza bwotonyamba yanya nanyamba yesu onyamba nga we mbanga ngwa mukwano gwange nompanirira mumanyi gange nyinza ntya okutuuka eyo awatali gwe mukama onyamba nga we mbanga ngwa mukwano gwange nompanirira kubanga nze ndisobola ntya okutuuka eyo awatali gwe mukama n'obuvumu mu buli ngeri nesuza kweyawangula amagombe essuubi ririmu kwe yayawula ennyanja tolina gw'oyamba n'otamutuusa jaba mukama wange weekoledde erinnya emirembe gino gyonna okuva edda nedda yegwe ayambe lugendo olw'obwomu lukoya lutama lunyiza lukanga lutiisa lweraliikiriza bwotonyamba yanya nanyamba yesu nyamba mukwano gwange nzanye olimani gange nzantya okutuuke yangokama bwotonyamba zidde okuswala nga kwe musana kwange kimanye siriswazibwa eno yesu